posta buying pens. Nina magizo nawe, nina salamu nawe. Dunia tuimalize, nitafune tafune nikule usinibakize. Tamba na mimi mi wako wewe, uwewe ululululala. Na leo nimepata kidogo.